igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya gatandatu seti igihe abantu bahindukiriye Imana. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya kane umurongo wa 25 n'igice cya gatandatu umurongo wa 2. Adamu ahabwa undi mwana w'umuhungu ho umuragwa wavukanye uburenganzira bwo kumvira Imana. Izina Seti yise umuhungu we ryasobanuraga uwatoranyijwe cyangwa incumbushanyo, kuko nk'uko nyina yavuze, Imana incumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli kuko Kayini yamwishe. Seti yasaga na se cyane kurusha abandi bahungu be. Yari umunyamico myiza kandi wakurikizaga Abeli, ariko kandi nta kamere nziza y'umwihariko yarazwe kurusha Kayini. Seti nka Kayini yavukiye muri kamere y'icyaha ababyeyi babo bakoze, ariko nawe asobanurirwa iby'umucunguzi kandi yigishwa gukiranuka. Akora nk'uko Abeli yajyaga gukora, ahindura ibitekerezo by'abanyabyaha ngo basenge kandi bubaha umuremyi wabo. Na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Itandukaniro hagati y'abubaha Imana n'abatayubaha ritangira kugaragara cyane. Bamwe bayoboka Imana ku mugaragaro, abandi barayigomera ntibayumvira. Mbere yo gucumura, ababyeyi bacu ba mbere bakomezaga isabato yatangiriye muri Edeni, kandi naho bamariye kwirukanwa muri paradizo barayikomeje. Bari bamenye ibyo umuntu wese azamenya ari vuba cyangwa atinze, yuko amateka y'Imana ari ayera kandi ko adakuka, kandi ko igihano cy'ibyaha kitazabura gutangwa. Isabato yajiririjwe n'abantu bose batimuye Imana, ariko Kayini n'urubyaro rwe ntibajiririje umunsi yaruhutseho. Nuko Kayini yubaka umudugudu awitirira umuhungu we w'imfura. Kayini yari yaravuye mu maso y'Uwiteka ajya gushaka ubutunzi no kwinezeza mu isi, ari we mukuru w'abaramye imana z'isi. Abamukomokaho bihitiyemo gushaka bashakisha cyane ibintu by'isi gusa no kurundanya ubutunzi, kandi barwanyaga imigambi y'Imana ifitiye abantu. Ku cyaha cyo kwica, Lameki wavutse mu rubyaro rwa gatanu yongeraho kugira abagore babiri. Abeli yari yarabayeho nk'umushumba, kandi n'abakomoka kuri Seti bakurikira uwo mwuga bifata nk'abashyitsi n'abimukira mu isi, bashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, niyo yo mu ijuru. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 13 n'uwa 16. Hashize igihe abo bantu badahuje. Abakomotse kuri Kayini bakomeza kugenda bimuka aho bari batuye ubwa mbere, bakwira mu bibaya no mu bikombe byahoze bituwemo n'abana ba Seti. Abandi barabahunga kugira ngo batabanduze imico yabo mibi, bigira gutura mu misozi aho bakomeje gusenga Imana mu kuri. Ariko uko ibihe byagiye bihita, bagiye banyuzamo bakivanga n'abatuye mu bibaya. Abana b'Imana babona abakobwa b'abantu ari beza. Abana ba Seti bababaje Imana ubwo babashakagamo abagore. Benshi mu bubahaga Imana bashutswe n'ibihendo byahoraga imbere yabo, maze bagwa mu cyaha ntibongera kugira imico y'abera, kuko bivanze n'abizirinze mu byaha baba nkabo. Itegeko rya 7 bararyica, maze barongoramo abagore bashatse bose. Abana ba Seti bagendeye mu nzira ya Kayini. Yuda igice cya 1 umurongo wa 11. Berekeje ibitekerezo byabo ku butunzi no ku munezero by'isi, maze ntibita ku mategeko y'Uwiteka, icyaha gikwira isi. Adamu yamaze hafi imyaka 1000 agerageza kurwanya umuraba w'icyaha. Yari yarategetswe kwigisha abamukomokaho inzira y'Uwiteka, maze iby'Imana yari yaramubwiye abibika mu mutima, akajya abisubiriramo abamukomotseho. Kugeza ku rubyaro rwa 9 yabasobanuriraga imibereho yo gukiranuka kandi y'umunezero umuntu yari afite muri paradizo, kandi akabasubirira no mu buryo yacumuye, ababwira uko Imana yemeye ko ababazwa kugira ngo imwigishe impamvu ari ngombwa gukomeza amategeko yayo nk'uko ibishaka, kandi abasobanurira imbabazi zayo zatumye yarabateganyirije umugambi w'agakiza. Nyamara kandi baramurakariraga kenshi bamuhora icyaha cyazanye umubabaro ku bamukomokaho. Avuye muri Edeni, kumva ko agomba gupfa byamuteye ubwoba cyane, maze ubwo yicuzaga icyatumye acumura kandi afite agahinda kikubye inshuro 2 kubw'urupfu rwa Abeli no kuvumwa kwa Kayini, Adamu arashenjagurika cyane. Nubwo igihano cy'urupfu cyari cyabanje gutera Adamu ubwoba, nyuma y'imyaka hafi 1000 yitegereza ingaruka z'icyaha, yabonye ko Imana yamugiriye imbabazi, ntiyamuha ubugingo buhoraho bw'umubabaro n'agahinda. Mbere y'umwuzure, ntabwo nk'uko abantu babyibwiraga cyari igihe cy'ubujiji n'umwiryane. Abantu bari ibihangange kandi bari bafite ubwenge bwinshi cyane, kandi nta bandi bantu bari bafite imigisha nk'iyabo. Bongerewe ubwenge uhereye kera, kandi abubahaga Imana bakomeje kunguka ubumenyi n'ubuhanga mu mibereho yabo yose. Abanyabwenge abantu bose bareberaho mu gihe cyacu, uramutse ubagereranyije nabo, wasanga ubwenge bwabo n'imbaraga zabo ari bike cyane. Uko imyaka y'umuntu yiyongera, ni nako imbaraga ze z'umubiri n'ubwenge bwe bigabanyuka. Nukuri abantu b'ubu bafite umugisha wo gukoresha ibyo abababanjirije bagezeho. Abantu bafite ubuhanga buhanitse basigiye imirimo yabo bazabaho nyuma. nyamara se abantu b'icyo gihe bari bamerewe neza bate? Bamaze igihe kirekire babana n'umuntu wari wararemwe ku ishusho y'Imana. Adamu yari yarigiye kumuremyi amateka y'irema, ubwe yabonye byinshi mu myaka 900. Abantu babayeho mbere y'umwuzure bari bafite ubushobozi bwo kwibuka ibyo babonye n'ubwo kubuhererekanya kuba bakomokaho mu buhanga butagira akagero. Bamaze igihe kirekire cyane ibisekuruza 7 ku isi bakoresha ubwenge n'ubuhanga by'abandi. Kugeza ubwo rero, aho kugira ngo kibe igihe cy'umwijima mu by'iyobokamana, bari bafite gusobanukirwa kurambuye. Isi yose yagize amahirwe yo kwigira kuri Adamu, kandi abubahaga Uwiteka bo bakubitiragaho no kwigishwa na Kristo hamwe n'abamarayika. Bari bafite ubuhamya bw'ukuri ari wo murima w'Imana wabaye ku isi igihe kirekire. Umurima wa Edeni ntiwari kure yabo, kandi amarembo yawo yari arinzwe n'abamarayika kugira ngo hatagira uwinjiramo. Umugambi Imana yari yararemeye umurima wa Edeni n'igitekerezo cya bya biti bibiri byari biwurimo yari amahame umuntu wese atashidikanyaga. Kandi igihe cyose Adamu yari akiriho, nta wigeze ashidikanya ko Imana ibaho cyangwa ko iruta byose. Nyamara nubwo ibyaha byari byiganje, hariho abantu b'abakiranutsi biberagaho mu mwumvikano bari bafitanye n'ijuru, abanyabwenge bageze kuri byinshi. Bari bafite inshingano ikomeye yo kuba bakiranutsi no kwigisha abantu bo muri icyo gihe ndetse n'ab'igihe kizaza kugendera mu nzira z'Imana. Gusa hari bake bavugwa mu byanditswe byera, nubwo nta gihe Imana itagize abahamya babizerwa n'abanyakuri kandi bayisenga by'ukuri. Henoki yabayeho imyaka 65 maze abyara umuhungu, nuko agendana n'Imana imyaka 300. Yari umwe mu bakomezaga kwizera gushyitse, aribo bakurambere b'umukiza twasezeranyijwe. Adamu yari yaramusobanuriye uburyo yacumuye n'uburyo imbabazi z'Imana zagaragariye mu isezerano ryayo, maze yiyemeza kwifatanya n'umucunguzi wagombaga kuzaza. Ariko umuhungu we w'imfura amaze kuvuka, Henoki arushaho kumenya Imana. Ubwo yitegerezaga urukundo umwana akunda se, kwizera ko ntacyo yaba bari kumwe, ubwo yumvaga mu mutima hasabye impuhwe kubw'iyo mfura ye y'umuhungu, byamwigishije icyigisho gikomeye cyane ku byerekeye urukundo rw'Imana ruhebuje ubwo yatangaga umwana wayo. Nuko rumubera amasengesho amanywa n'ijoro, urukundo rw'Imana rutagira akagero tubonera muri Kristo, kandi agerageza kuruhishurira abaturanyi be. Henoki ntiyagendanaga n'Imana mu nzozi cyangwa mu bitekerezo gusa, ahubwo bagendanaga mu nshingano ze zose no mu mihati ye yose iminsi yose. Mu nshingano ze nk'umufasha n'umubyeyi, inshuti n'umuturage, yari umugaragu w'Uwiteka udatezuka. Umutima we watekerezaga iby'Imana ishaka, kuko abantu 2 ntibajyana batasezeranye. Amosi igice cya 3:3. Kandi bakomeje kugendana n'Imana imyaka 300. Uko ibihe byahitaga, niko Enoki yarushagaho kwizera no kugira urukundo. Enoki yari afite ubumenyi bw'ikirenga, kuko yagiraga umugisha wo guhishurirwa n'Imana ibintu bidasanzwe. Yari umwe mu bantu bicisha bugufi cyane. Yahoraga imbere y'Uwiteka, kandi kuri we amasengesho yari nk'umwuka w'ubugingo, yasaga nk'uba mu ijuru. Imana yatumye abamarayika bayo bera kumenyesha Henoki ko igiye kuzarimbuza isi umwuzure. Irongera imuhishurira birushijeho umugambi w'agakiza, kandi mwereka uko amateka azakurikirana hamwe n'iherezo ry'isi kugeza ubwo Kristo azagaruka. Henoki yari yarahagaritswe umutima no gutekereza iby'abapfuye. We yari yaribwiye yuko abakiranutsi n'inkozi z'ibibi bazasubira mu mukungugu bose hamwe, maze ibyabo bikaba birangiye. Ntiyasobanukirwa n'imibereho y'abakiranutsi nyuma yo gupfa kwabo. Imana yaramubonekeye imwereka iby'urupfu rwa Kristo n'uburyo azagaruka mu cyubahiro cye ashagawe n'abamarayika bera bose gucungura abantu be ngo bave mu bituro. Yabonye n'uburyo isi izaba yuzuyemo ibyaha byinshi ubwo Yesu azagaruka. Yabonye yuko icyo gihe hazaba hariho abantu birata kandi bica amategeko ntibite ku ijambo rivuga yuko Kristo ari umuhuza wacu n'Imana. Yabonye abakiranutsi bambitswa amakamba no kurabagirana n'icyubahiro, kandi yerekwa abanyabyaha barimburwa n'umuriro. Henoki yahindutse umubwiriza akajya yigisha abantu ibyo gukiranuka, kandi akabwira abashakaga kumwumva bose ubutumwa bw'Imana. Mu gihugu Kayini yari yarahungiyemo Imana, niho uwo muhanuzi yasobanuriye abantu ibitangaza yeretswe. Yaravuze ati, dore Uwiteka yazanye inzovu nyinshi z'abera be kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze. Yuda igice cya 2:14-15. Ubwo yigishaga urukundo rw'Imana muri Kristo, yihanangirije abantu kubwo gukiranirwa kwabo, anababurira avuga yuko nta kabuza bica amategeko bazacirwaho iteka. Abera ntibavuga ibintu byiza gusa, ahubwo Imana iha intumwa zayo kuvuga ukuri gusobanutse kandi gutyaye nk'inkota y'amujy'abiri. Bamwe baramwumviye, ariko benshi bakomeza inzira zabo mbi batishisha. Ni nako urubyaro ruheruka rutazita ku miburo y'intumwa z'Imana. Henoki nubwo yakundaga gukora imirimo y'amaboko cyane, yakomeje umubano we n'Imana ntiyawutezukaho. nyuma y'umurimo uruhije cyane wo kuburira abantu, yajyaga anyuzamo akiherera, akiyicisha inzara n'inyota kugira ngo Imana imwungure ubwenge. Kubwo gushyikirana n'Imana, Henoki yarushijeho gukora iby'Imana ishaka. Mu maso he harabagiranishwaga n'umucyo uva mu maso ha Yesu. Uko imyaka yagendaga ihita, abantu barushagaho gusaya mu byaha, kandi ni nako iteka Imana yagombaga kubaciraho ryegerezaga. Ariko kandi ni nako Henoki yashikamaga mu nzira ye ahora yinginga, akora uko ashoboye kose ngo azimye inkongi y'ibyaha. Nubwo abantu bari baratwawe n'icyaha no kwinezeza ntibumvira imiburo ye, we yahamyaga ko Imana imukomeje. Yakomeje kurwanya ikibi kugeza ubwo Imana yamukuye mu isi y'icyaha ikamujyana mu munezero nyakuri w'ijuru. Abantu b'icyo gihe baramusuzuguraga kuko atashakishaga ubutunzi bw'isi, ahubwo yari yararunduriye umutima we ku butunzi budashira. Yari yarabonye umwami w'icyubahiro cye i Siyoni. Umutima we n'ibitekerezo bye n'ibiganiro bye byari mu ijuru. Uko gukiranirwa kwiyongeraga niko yarushagaho gushaka kubana n'Imana. Henoki yagendanye n'Imana imyaka 300. Umunsi wose yifuzaga ko umubano we n'Imana urushaho gukomera, buhoro buhoro uwo mubano wanyuze Imana maze iramwijyanira. Noneho akomeza kugendana n'Imana nk'uko yari yarabitangiye ku isi, maze anyura mu marembo y'umurwa wera. Ni we muntu wa mbere winjiyeyo. Kubura kwe kwaramenyekanye mu isi. Ari abakiranutsi ari n'abakiranirwa bemezaga ko yagiye. Abamukundaga baramushatse cyane ariko ntibamubona. Nuko bavuga yuko atabonetse kuko Imana yari yamujyanye. Imana yimuriye Henoki mu ijuru igamije gutanga icyigisho gikomeye. Byari akaga kuko abantu bari bihebeshejwe n'ingaruka z'icyaha cya Adamu. Benshi baravugaga bati, bimaze iki kubaha Imana tugakomeza amategeko yayo kandi twese turiho umuvumo dutegereje gupfa. Satani yakomezaga koshya abantu ababwira yuko abakiranutsi batazagororerwa kandi n'abakiranirwa batazahanwa, kandi ko atari ngombwa ko abantu bakomeza amategeko y'Imana. Ariko ku bya Henoki, Imana iherekanira ibyo izakorera abakomeza amategeko yayo. Abantu bari barigishijwe yuko bishoboka gukomeza amategeko y'Imana, yuko kubw'ubuntu bashobora gutsinda ibigeragezo bakabonera bakababera. Iyimurwa rye ryabaye ihame ry'ukuri ku buhanuzi bwe ko hanyuma uwumvira azagororerwa ubugingo buhoraho no gucirwaho iteka n'urupfu kutumviye. Kubwo kwizera, Henoki yarimuwe ngo adapfa, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Abaheburayo igice cya 11:5. Imico yo kubaha Imana k'uwo muhanuzi kwerekana urugero rwo kwera rukwiriye kugerwaho n'abazaba bacunguwe ngo bakurwe mu isi igihe cyo kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Ibyahishuwe igice cya 14:3. Nuko nk'uko byari bimeze mbere y'umwuzure, ubugome buzagwira, abantu bazagomera ubutegetsi bw'ijuru. Ariko nka Henoki, abantu bazashakashaka ubutungane bw'umutima no gukomeza ubushake bwayo kugeza ubwo bazerekana ishusho ya Kristo. Kandi nka Henoki, bazaburira bisi ibyo kugaruka k'umwami, kandi kubw'icyitegererezo cyabo kera bazaciraho iteka ibyaha by'abatubaha Imana. Nk'uko Henoki yimuriwe mu ijuru, niko abakiranutsi bazimurirwa mu isi itararimburwa n'umuriro. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15:51-52, n'Abatesalonike igice cya 4:16-18.